Kalata yolembedwa ndi mtumwi Yuda. Yuda, kapolo wa Yesu Kristu, ndi mbali wa Yakobo, kwa iwo oyitanidwa, okondedwa mwa Mulungu Atate, ndi osungidwa ndi Yesu Kristu. Chifundo ndi mtendere, ndi chikondi zikuchulukireni. Atsutsa aphunzitsi onyenga. Okondedwa, pakuchita changu chonse chakukulemberani za chiphunzitso cha ife tonse, ndafulumidwa mtima ine, kukulemberani ndi kudandaulira, kuti mulimbanetu chifukwa cha chikhulupiriro chapatsidwa kamodzi kwa oyera mtima. Pakuti pali anthu ena anakwawira mtseri, ndiwo amene aja adalembedwa mayina awo kale, kukalandira chitsutso ichi, anthu osapembedza, akusandutsa chisomo cha Mulungu wathu chikhale chilakulaku chonyansa, naganiza mfumu wa yekha ndi Ambuye wathu Yesu Kristu. Koma ndifuna kukukumbutsani, mungakhale munadziwa zonse kale, kuti Ambuye atapulumutsa mtundu wa anthu ndi kuwatulutsa mʼdziko la Ejipito, anawononganso iwo osakhulupirira. Angenanso amene sanasunge chikhalidwe chawo choyamba, komatu anasiyapo khala pawopawo, adawasunga mndende zosatha pansi pa mdima, kufikira chiweruziro cha tsiku lalikulu, monga Sodomu ndi Gomora ndi mizinda yakuizungulira. Potsatana nayoyo, idadzipereka kudama ndi kutsata zilakolako za chilendo, iyikidwa chitsanzo pakuchitidwa chilango cha moto wosatha. Momwemonso, iwo mkulota kwawo adetsa matupi awo, napeputsa ufumu, nachitira mwano maulemerero. Koma Mikaele, mkulu wa angelo, pakuchita magani ndi mdierekezi, anatsutsana za thupi la Mose. Sanalimbike mtima kumchulira chifukwa chomchitira mwano, koma anati, Ambuye akudzudzule. Koma iwowa, zimene sazidziwa azichitira mwano, ndipo zimene azizindikira chibadwire, monga za moyo zopanda nzeru, mwizi atayika. Tsoka kwa iwo, pakuti anayenda mnjira ya Kaini, ndipo anadzononga mchisokero cha Balamu chifukwa cha kulipira, nadayika mchitsutsano cha Kora. Iwo ndi okhala mawanga pa maphwando anu achikondano, pakudya nanu pamodzi, akudziweta okha opanda mantha, mitambo yopanda madzi, yotengekatengeka ndi mphepo, mitengo ya masika yopanda zipatso, yofafa kawiri, yozuka mizu. Mafunda woopsa a nyanja, akuwinduka thovu la manyazi ayiwo okha. Nyenyezi zosokera, zimene mdima wakudabiri udazisungikira kosatha. Ndipo kwa iwo, Enoki wachisanu ndi chiwiri, kuyambira kwa Adamu, ananenera kuti, taona, wadza Ambuye ndi oyera ake zikwi makumi, kudzachitira onse chiweruziro ndi kutsutsa osapembedza onse pa ntchito zawo zonse zosapembedza ndi pa zolimba zimene ochimwa osapembedza adalankhula pa iye. Amenewo ndiwo odandaula, oderera, akuyenda monga mwa zilakolako zawo, ndipo pakamwa pawo alankhula za zikuluzikulu, akutama anthu chifukwa cha kupindula nako. Koma ino abale, mukumbukire mawu onenedwa kale ndi atumwi a Ambuye wathu Yesu Kristu, kuti ananena nanu pa nthawi yotsiriza padzakhala otonza, akuyenda monga mwa zilakolako zosapembedza za iwo okha. Iwo ndiwo opatukitsa anthu amakhalidwe achibadwidwe osakhala naye mzimu. Machenjezo, mayamiko kwa Mulungu. Koma ino okondedwa, podzimangirira nokha pa chikhulupiriro chanu choyeretsetsa ndi kupemphera mu mzimu woyera, mudzisunga nokha mchikondi cha Mulungu ndi kulindira chifundo cha Ambuye wathu Yesu Kristu kufikira moyo wosatha. Ndipo ena osinkhasinkha muwachitire chifundo, koma ena muwapulumutse ndi kuwakwatula ku moto, koma ena muwachitire chifundo ndi mantha, ni mudane nawonso malaya ochitidwa mawanga ndi thupi. Ndipo kwa iye amene akhoza kukudikirani mungakhumudwe, ndikukuyimikani pamaso pa ulemerero wake, opanda chilema mkukondwera kwa Mulungu wayekha, Mpulumutsi wathu, mwa Yesu Khristu Ambuye wathu, kukhale ulemerero, ukulu, mphamvu ndi ulamuliro zisanayambe nthawi, ndi tsopano ndikufikira nthawi zonse. Amen.